voiture Mali.
Sekiraaɓe min jooti on kala ɗo mbawɗon tawede le Mali fo e maggal muɗum alaa sappo ɗiɗi lewru novembre mbiɗo joddiɗo e Ousmane Ñaly Buuli hayre waare no mbaɗɗaɓe selli
jettoje Allah waykalo
e mbiyen jooti yimɓeɓe wonɓe duwansa fourdo dow indemaɗo oɗo watto ɗo joguiɗa e mbasso gatta ko yaawi saabi de ko watte hirande haala jengude
sa noon jaati wiya en puɗɗiran kabaruji ɗi haalde haala tiɗɗal goɗɗuɗo banggal jokkolɓe remoɓe hono to masina to saabe heɓɓe ana gonde yaade e witta witta e kalandu haala tiɗɗal banggal almusaɗɗaji dewlodiriɓe yogaɓe caggal kurtugu muɓen maɓe makon segu nga masi segu tabalita sakiraɓe on keeɓi famu ɗum bamanankore noon en keeɓan faamu darigue humum caggal ngol konngol
en jarat nokku noddirteɗo masine office Niger holi tan wiyade maaro ngo remama fa heewi toon go ɓendi do Ousmane Ñaly Buuli ka hono heɓde yimɓele hettoɓe ɗum woni ko yaafali oɗo nokkude
noon jaati woni ko holita wiyede yimɓe toon kolliti wiide sukaɓe jokkolɓe hewɓe joni a tawan ana dogga yaarude le nokkuje dammaji ɗon to kangeji ittete to yuppude golle guese
ɓeɗo sukaɓe kollitiɗo ko laati sababu muɗum yo saɗɗa yiɗi jaati kewi e galleji ɗi feso saraɓe tawdaka e mabɓe hakkille fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sy ko e sita sidibe
to nokku office Niger ndemoɓe yogaɓe ne jogui tiyallaji golloɓe sukaɓe jokkolɓe nawtortoɓe ɗiɗo golleji ɗi fof jalti yaade nokkuji damaji e galluji mawɗe ɓe memi haala sababuji yagol mabɓe ɗiɗo nokkuji ɗi
ɗum ana fawi de kulleji kewɗi no jaafa sanne somi wala balleku mais moni konngoji galleji kasine ɗima hani wadde minen sukaɓen mbeɗa yiiɗi gollude sa meɗa gollele guese ga kalse fe goto mi hokkatagen ɗuɗe fof tawede mais woni konngoji menen ɗu ɗum saabi hande so meɗa witta mi tewti e gollal homo fou ana fiya dabiri ga yaade joolanke saabi tewtigon kalse tan wadda tan
saraɓe ka holti wiide ɗiɗo dallaji ɗi nagata hakkillo eɓe darda sukaɓe jokkoloɓe notorade ɓuuri fof jawdi gondi le gueedi mabɓe
jamare yiɗa golle ɗum saabi soko heewi meɓɓe ana yiiɗi yaade joolal yoga e meɓɓe babra mo ana jogui ko yaata hectare ji temdere leydi to remete ga ɓe jabata heddare gaɓe rema fe wiya sulaɓe ha joolal so yimɓe yiiɗi heɓde hunde ɓe heddo ga tan ɓe rema ɗum ɓuuri yaade joolal
yalla hinade oɗo alhaali o ardiɓe office Niger dardi lamkoɓeɓe fiide dabareji yalla pati fe jokolɓeɓe jalta
so gabbido beema ame andi toɗo mbawi tuttude toon hakkillaji moɗon di ɗiɗo kabaruji fura
joƴingol talki natugol e larmi mali ana hani timmude alan jango
non wori usa wofoye feyle on ɗo wattu fo kamɓe mbawɓe bindi sanne ɓe eɓe gondi e windande hono gonduɓe dartude fa naate konunkoɓe leydi mali ɗiɓe mbawa windude ɓeɓe gondi e windande ɗeɓe keeɓa ley hen dukkoni e gueɗu mabɓe
coggu muɗum ɓe kolliti wiide ɗon windude ndu talkuro ana wara hakkude temedere yaade temedde ɗiɗi fa wattu yogo temed nayyi fa ɓeydoɗen fam keɗɗen Mamadou Sama Sy ko e sita sidiɓe
windude ɗiɗo talki dimande yodun hunde nde nawtirki sanne oɗo suka jokkol goɗɗo mo jooɓa fewi indede holti wiide o nangga e kalis junggo kala ɓe o andi ka heddiɓe kay temedere yoɓantamo
ko heewi meɓɓe wawa winnude dimande ɗum saabi so meɗɗo windema hokkaɓe hono yimɓeɓe andumi mi windiram ɓeke meere gan fuma anna boɗi temedere windiram dimande muɗum
nedugol talki ɓamgol e larmi mo sarti muɗum junnama maccili ɗiɗi timman ñande alan sappo e ɗiɗi novembre
usuɗo kabaruji puɗɗatoɗo a haali hono kabaru so ɓami fa dewgal ɗum waɗama so yimɓele ɓe dambitiki hon tiɗɗalla e saɗɗaji koɓe jogui ko
eyyi noon jaati holitama wiyede ɗi tiɗɗallaji ana gaɗa hedde e yogaɓe ka holitama wiyede yogaɓe du kañum ka ena lanni ndo pati ɗi tiɗɗallaji kewto ɗum ɓen
micciteɗe wiide jamare nde hakkillaji muɗi ana fecci nokku noddirteɗo Bafoula Bé keɗɗen kanko noddirteɗo Moussa Bé Sidy Bé o ko heɓini hen dow hen
Mahamar Haydara e Oumar Bonkana yo yombayɓe ɓe anditi jaati tiɗɗallaji ɗi keeɓi caggal kutugoji mabɓe
min jaati min mati o tiɗɗalla caggal ne waɗmi dewgal ga min heɓi torraji kewɗi caggal ne waɗmi dewgal dewgal ke wala torra ga so ari fa a watti kalis e muɗum caggal so jeegon ƴaɓɓiɗin a matan torraji kewɗi saabi a tawan a wala fe hunde kasi
alhamdulillahi
e wimodo bo sisoko hagge duuɓi capanɗe jeegom ɗiɗo telaji kalisi caggal kutumoji yo saabi no ɗi yambinirta e wimakko ana hani jokoloɓe gattana hakkillo on ɗon nokku o
so neɗɗo ana miili wadde dewgal ana hani fiɗe dabiriji tagiriji tofon watti joni sukaɓe ɓefti mumgo tewtina hoore mumen rewɓe ɓe itti hen koyɗe saraɓe yoga meɓɓe ɗo fandumum horsunde suka debbo on waɗnama kulle foof ko o muuyi caggal so dewgal waɗama a tanɓe wala bowɗe ɗum waddata torraji
tiɗallaji ɓiliɗi almusaɗɗaji caggal kutugoji ɗi jaata fe caggal kuteji dow ɓamodirɓeɓe mowri bo sisoko ko dardata yombayɓeɓe yo totodire hakkillaji yalakar o tiɗallah na ƴaɓɓo Moussa Bé Sidy Bé heɓani ɗum sujitamani guila Bafoula Bé
se uri bafula be njara no kuno dirte sigaso fa kortine correspondant meden gondo tono Christian Takou Ousou
non jati Oumar Waygala wo fay fey o halna en hala ba karamogo konate o puso pus pus do no wotro le lumoto sigaso to mo wada o golle dubi kewdi joni e fa anden o gorko anniko Christian Takou holliti do makodo fakitango Mamadou Samassi ko sita sidibe
ba karamogo konate ne wara dubi noga itati wadi sudu mo jogi suga odo golle pusugol wotroji mo wondi henna buri dubi jeddi mo yidi sanne odo golle mo wondi o holti dun fa labbi le jawabu mako
sigaso ken dadda
mi futin gal gollal dugun wotroji bamako gaw nyalman joni sigaso woni an ya dubi jeddi mi wadangal gollal mi de heben hunde setan mi ni wadangal gollal fandana hebde gollal tagaran ko nafata kan sam ngal gollal watti tan
ti fen labande
woni bari do wotro mako yeso mako fu cholla bakar mo holti min wiide kebal an odo golle o e wi mako nyande fu asku mudu
a bok marala degu do
bi torraji kewdi men matale mudu jati sabi samoji men ga jamar me pamirta e cogguji amende e cogu goto yoga me jati sina yenude amen sebe hokka kalse amen
kebal na wono sane odo gollo o nden kanon sabi katakatani ngaji di buitrike darja no holtri jogabe kindibe odo golle o Christian Takou mo radio bende sikasu hande dus jotabani
dun nabata yotere mede mini maga wallahi usanka hebi danade na
ah wallahi ya fay ga ne den yatta Allah ko hebi sedd na nafa don
non biriten wana jamma tan kurangaaji torrata jama o mbiyam fi gollirobe juude kanye e atelier en ko nande mudum fuddi do torrajan gonde yottal nyalo mande Ousmane Niali Bouli fa kebben famtare kedden Mamadou Samassi ko sitan sitibe
atete bugu 1800 logement gonde mudun yeso atelier nyuhugul e wi horojo nuku o arsiki Alassane Maiga faynaturgul groupe o hadalti alaji yogaji
malgré que
men jogi groupe électrogène jati ga samoji numa wadde gollal amen sun wala mi doma fakuran hebe sun fuddo golle se watti joni essence do an tiidi sanne ga men ga kili amen men pamiri nungu faabi amen fe sedan
yeso sedan to nyamakoro sidiki malli yo suder non woni jodi do sesi mako terbago fuf no mbati kanko dun kado tit Allah holiti
on baran watti joni me wawa fe golude honan ma moyirino quran an taja sanne gidi watti 5h bete fa joni quran heba ton sun arsu amé weli jati fa 16h quran warta me hebta kidan joni sab ko heme be kay am pamirta
non
bi yoro jana
kan non e wi Moussa Kouati kanko dun soudeur to kalaban quran na tor gollo groupe o latke sababu be beida ciogu clientreji di mo intadi
men so quran ta nuk amé bete sun wala fa wakati lasara su quran heba wara golla fuk me watta arona temedde de nyol ma hanne temedde ma dirta dum sabi mel soadan gazwal sun heba ma golla mel yoba surtuma golla tatondu lam an han fide dabreji yalla otor an hebne jogala
yila bedo fuf yo dabare yawnde fewde kar otit Allah dati ka sababu rafkabal mabbe nyande fuf
kabar tariki meden en jara nokku no dirte segu ngalure cheyde usu
non jati segu fa kalen hala kongol be mbiata mabbe makun segu nga masi segu tabalite ay sakirabe ke ifamu dum bamaran kore non e hedo ni korongol kongol honongol wardi dum wonno ko fode sidibe njanginowo gonde foftere to segu to holli tata en do palil hala mahmed sise ke yado meden gondo ton
segu yo mabbe makon segu la segu yo masi segu tabalite
kado hala waddi dum woni ngolo jara lamido nonno ngendi bamarabe segu den no wi segu wonno e tatteji kewdi den no ayitraka wulame ma waddi horema ma binjani ma karahan abaji minte yobude lempo lolliddo ni songo den no dawlu ngul kay abada yade segu jonno yimbe yogabe na turke dunno yalla hubinde yimbe den no e wi mabbe dum do na holita aljabi ajabai mayde kay amedan
ma si segu ta
dun nabata en birki sembe chaldi fiikol bolon faabe jaa joobe coupe du monde hitande 2026 kanko ekintino jaga boule malde Eric Sekou Sel aljumar jabbi non do holliti yubbo inde jure makko nokay jeddombe usu
e non jaati le ko joddi en nantinobe kabaruji nyande aljumare sapo lewru novembre ndu kanko ekintino o holliti wide ay wobbe na bay tawtede be en kedden ko wi do facitango Mamadou Samassi ko
mon travail c'est de chercher
des gol am yo hebde dabareji hande mi subaki zuer en do gonbe le judembe den mi mi lawide kambe mi lede terembe na mbawi jati fabade bangal defense jella bi be da yude e le kawtere ko djuno kay ko gollam ko fufu doddi do match didi yo du lawide fi yo kawte tidudi holo qualification ngaji kandi fanda pide de yo la hebde buralla e le ngendu mudu
en kala kabaru jido wobbe dun noddiri dun jinna basel usu en biyan hono won sukab idon be leedi malindi kebbe metay ngaji de
en wonde wadde juude jena yottaade sappo didi lewru novembre ndu heja maldi don be yo yusufu jire gonde be kiloji chapande jago kanye alu kane gonde be kiloji hemere bambar e goo
en biyan usu don garten haddude kabaruji di
non jaati umar way galo a jaram do kaddude kabaruji di handen sakirab do gondo le malifu e mangal mudum en jowto hedaade ka kedde hedaado e sedde yewtireji studio to moni ngaran jukininde